kiganiro dusangira ijambo. Reka tubareke mu gikurikire.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo aho mutwumva muri hose. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Tariki 31 y'ukwezi kwa 12 2015 abanyarwanda bumvise inkuru y'imvaho President Paul Kagame w'u Rwanda nibwo yatangaje ko azongera kwiyamamariza umwanya wa president manda ya kabiri irangiye. Uwo munsi birumvikana wari umunsi wa nyuma w'umwaka mbere y'uko abanyarwanda batangira undi mwaka mushya. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kigali mu Rwanda icyo gihe yakurikiranye ijambo rya President Paul Kagame yatangarije abanyarwanda.
Ijambo ryo kwifuriza abaturarwanda umwaka mushya muhire wa 2016 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yari hariye imitegekere y'igihugu n'iterambere ryacyo. Mu kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu, Perezida Kagame yavuze ko umwaka urangiye wa 2015 wabayemo ibintu byinshi kandi byagiriye igihugu akamaro. Yavuze ko umwe bw'abanyarwanda bukomeye butajegajega kandi umurimo wo kubaka igihugu wihuta. Perezida Kagame yavuze ko ariyo mpamvu abanyarwanda basabye ko itegeko nshinga rivugururwa babishimangiza kubyemeza mu itora rya kamaramaka. Bwana Kagame yabwiye abanyarwanda ko kubera uburemere bubumbatiye ubusabe bwabo ko akomeza gutegeka u Rwanda nta kuntu atabyemera.
Nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye nta kuntu ntabyemera. Ubwo hasigaye inzira zisanzwe bigomba kunyuramo igihe n'ikigera. Ariko ndibwira ko icyo tugamije atari ugushaka umuyobozi w'igihugu uzakomeza ubuziraherezo, kandi nanjye siko mbyifuza. Niyo mpamvu nifuza ko twakomeza mu nzira twatangiye yo guhindura igihugu cyacu n'ubundi bisabwa kugira ngo bishimangire ubuyobozi butekanye, ni nabyo bisabwa kubaka ubukungu bw'igihugu dutangiye kubona. Abanyarwanda dufite icyizere cy'ejo hazaza kandi twishimiye n'inzira twahisemo. Ibi bikwiye guha inshuti z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa nabo icyizere.
Uyu ni umwanzuro Perezida Kagame afashe n'ubusanzwe wari witezwe n'abatari bake. Perezida Kagame asubije ikibazo yakunze kubazwa mu bihe bitandukanye cyane n'itangazamakuru. Yari yarakomeje kugitangaho ibisobanuro bitandukanye. Intandaro y'ibi byose ni ubusabe bw'abanyarwanda bakabakawa miliyoni enye basabye ko itegeko nshinga rihinduka Perezida Kagame agakomeza gutegeka. Bavuga ko Bwana Kagame yateje imbere u Rwanda bityo ko kumubura nyuma ya 2017 byatuma igihugu gisubira inyuma. Abarebera ibintu mu yindi ndorerwamo ariko bavuga ko gukomeza gutegeka kwa Perezida Kagame nyuma ya 2017 bihabanye n'ihame rya demokarasi ku guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi bamaganiye kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko nk'uko umukuru w'u Rwanda yatanze urugero mu kugeza igihugu ku iterambere, yagafashe n'iya mbere mu kuba intangarugero muri demokarasi, ivuga ko nta muntu kamara ubaho. Kuri Perezida Kagame batumva umurongo w'abanyarwanda bihaye ushobora kuba umwanya w'ibiganiro mu bwubahane.
N'abatunenga biturutse mu kutatwumva neza, ndetse niyo byaturuka ku kudashaka kumva, nabyo bishobora kuba intangiriro y'ibiganiro bituma amaherezo twumvikana. Icyangombwa ni uko abantu bose tugomba kubahana. Nidukomeza gufatanya tugakomeza inzira turimo, nta cyatubuza kugera ku ntego yacu. Yewe n'umuryango wanjye tubifurije mwese umwaka mushya muhire.
Ubusabe bwo gukomeza gutegeka kuri Perezida Kagame bufata umuzi mu 2010 akimara gutorerwa manda ya kabiri. Mu 2013 Perezida Kagame yatangiye umukoro mu ishyaka FPR Inkotanyi abasaba gutekereza ahazaza h'u Rwanda nyuma ya 2017. Abahawe uwo murimo banzuye ko ubushakashatsi bwaberetse ko nta wundi washobora gutegeka u Rwanda nyuma y'icyo gihe. Akimara kwemera ko aziyamabariza gukomeza gutegeka u Rwanda, yahise yinjira ku rutonde rw'abakuru b'igihugu bagenzi be ku mugabane wa Afurika bahinduye itegeko nshinga bagamije kuguma ku butegetsi. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa. Mu ijambo ry'ibanze cyakoze kuri uyu wa mbere w'icyumweru, ikinyamakuru cyo muri Amerika The New York Times cyandikirwa mu mujyi wa New York cyanditse kuri ayo magambo ya Perezida w'u Rwanda kigira kiti: mu kuvuga ayo magambo Perezida Kagame yasaga n'uwumvikanisha ko azaguma ku butegetsi igihe cyose. Cyunzemo kiti Kagame ari mu bayobozi ba Afrika Perezida Barack Obama wa Amerika yakomojeho mu ijambo yavugiye mu gihugu cya Ghana muri 2009 ndetse n'umwaka ushize muri Ethiopia. Icyo gihe Perezida Obama yagize ati Afrika ntikeneye abayobozi basumba inzego z'ubuyobozi, ahubwo ikeneye inzego z'ubuyobozi zitajegajezwa n'abantu. Ikibazo cya zamanda kimaze igihe kizamura ibibazo by'ingutu ku mugabane wa Afrika mu myaka ishize cyakuruje impaka nyinshi. Perezida wa Burundi Petero Nkurunziza akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu, abaturage biraye mu mihanda mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, na n'ubu Abarundi amagana barishwe, abarenga 200,000 bahunze igihugu cyabo. Dusubiye kandi nyuma gato, muri Burkina Faso wari Perezida Blaise Compaore yashatse guhindura itegeko nshinga ngo akomeze kuyobora, bimuviramo gukurwa ku butegetsi no guhunga igihugu. Ubahubwo abayobozi bashya bamukoreye manda yo kumuta muri yombi, bamushinja iyicwa ry'abaturage. Mu nyandiko yacyo twakomojeho mu kanya, ikinyamakuru The New York Times cyandika ko ikibazo cy'u Rwanda cyihariye. Dore mu nyandiko yacyo uko kibisobanura. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite icyizere cyinshi cy'uko Bwana Kagame uyu mwaka azatangaza ko azarekura ubutegetsi manda ye irangiye. Ahanini atari uko atinya kuzakurikiranwa mu nkiko kubera ibyaha by'intambara, ahubwo abayobozi ba Amerika bakomeje kumunenga kubera imiyoborere y'igihugu irimo igitugu. Ibyo ni ibyanditswe n'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa inaha muri Amerika. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi, nifashishije bagenzi bacu i Kigali mu Rwanda na hano i Washington. Duhere hano i Washington, umunyamakuru Thomas Kamirindi aherutse kuganira muri studio zacu na Majoro Robert Higiro, umwe mu banyarwanda bahunze igihugu kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu abinaha muri Amerika, aho ayobora ikigo cyitwa Democracy in Rwanda Now, demokrasi mu Rwanda ubu.
Robert Higiro, turabashimye rero iki kiganiro muduhaye. Mwakurikiye rero ibyo mu Rwanda byo muri iyi minsi, referendum iraba, yego iratsinda ku buryo bwiganzuye cyane, mwabyakiriye mute?
Ntago byadutunguye mu by'ukuri, ni ibintu twari twiteze yuko bizagenda kuriya kubera igihe tumaze muri ya system nayikoreye imyaka 20 irenga. Imibare yose iva mu Rwanda ntago ari imibare iba yaturutse ku kuri, ni imibare hitwamo na Perezida Kagame hamwe n'agatsiko ka RPF. Byari ikinamico kuva prosesi itangira kugeza igihe byabereye, wabonye ko ibyo bari bemeye ko byahinduka mu itegeko nshinga. Mu by'ukuri batuye ibintu batazi, ariko ibyo byagaragariye n'igihe babiteguraga, kuko hari abakecuru bagaragaye bibeshyaga bakavuga ko bahawe amafaranga baze kwigaragambya,
mbese bakavuga ukuri kutari guteganijwe.
Kutari guteganijwe bikagenda bibatungura.
Ariko se dufatiye ku mibare, yego ibyo kuvuga ko abantu batoye batazi ibyo batora barabyivugiye nibyo, kubera igihe gitoya babonye batashoboye gusobanukirwa bihagije. Ariko noneho kuri iyo mibare, kuki muvuga ngo ni kwa gutekinika? Kuki muvuga, murakeka yuko bagize gutya buzuza amasanduku abaturage 98% barenga batatoye koko? Yego
abaturage wenda kubera na niterabwoba riri mu Rwanda uyu munsi, ubwo baba bafite batewe na mashinari ya Kagame n'abasirikare rimwe na rimwe bakoreshwa akazi katari akabo, wenda bari gutorana yego kubera intimidasiyo. Ariko burya nago RPF na Kagame bajya bibeshya ngo bagendere ku byatowe. Buri gihe y'amatora hari ibyo, ni ibintu mvuga ndabizi kubera yuko nabibayemo. Baduhaga pourcentage ribuve muri buri karere bitewe nako karere muntu, ni ukuvuga ngo niba ari uburere muri predominant n'abahutu, ubwo ni 100%. Kubera yuko amatora aba mu Rwanda niba ibyo ubona byose biba bishingiye kwereka abatanga nkunga ibihugu byo mu Burayi n'ahandi na za Amerika ko umugabo akunzwe cyane agomba kuguma ku butegetsi, ariko mu by'ukuri ntago ari ibintu bakorera igihugu. Ibyo rero nubwo Yesu ngira ngo niba abantu bakunde cyane, ariko nawe nubwo yagaruka uyu munsi nzi ko yabona
kubera ko hari benshi batamuzi,
ntago yatorwa 98%.
Ariko rero nanone rubanda nibo batangije kiriya kintu barandika ari benshi ibyifuzo byabo bigeza mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko bitoreye nuko inteko ishinga amategeko nayo ibiho mugisha ibona nta kundi yabigenza babigeza mu nkiko inkiko zibona nta amategeko yishwe nuko referendum iratunganywa none se social democracy
ibyo nibyo niko byagenze ariko nkuko nabisobanuye mbere icyambere bari abadepute tuvuga nago batorwa n'abaturage bashyirwaho bari kuri listi bagashyirwaho uwagushyize ku kazi rero isaha yose yanaka kwaka kandi bijya biba cyane yewe niyo twasubira ku mibare y'abategarugori bajya bavuga mu Rwanda yateye imbere nabo bashyirwaho nago batorwa mu gihe rero umuntu agushyizeho utanyuze mu matora asanzwe kandi atari mu buryarya ni n'ukuri ntago waba ufite ingufu zo kugira ngo utange igitekerezo cyawe utanga igitekerezo cya RPF nuko nguko bikorwa kuva mbere kandi zo kuvuga ngo bitangiye none aha ngaho ubu ngubu yewe n'iterambere bavuga n'ubukene bwagabanutse bavuga ibyo byose ni ukubeshya kuko iyo tugiye mu mibare iyo tugiye kureba yewe na raporo zitari zacu za Bank Mondial ntabwo ariko ibintu bihagaze nk'uko babivuga
ni ukuri ariko muri rubanda bigira munsi y'ibiti twigeze kubivuga mu makuru yego hashize imyaka abantu barwara amavunja abantu barwara bwaki ibyo nibyo na Perezida Kagame yigeze kuvuga ati ntabwo narinzi ko abantu barwara amavunja ati ntabwo narinzi ko abantu barwara bwaki
niko bimeze ibyo tuvuga byabaye mu Rwanda bituma nyakuba Perezida Kagame nyine aguma ku butegetsi ntanga ari byo ejo bundi numvaga iradio iri mu Rwanda Flash FM barimo kuvuga ukuntu abaturage bakubiswe kubera ko bananiwe kwishyura mituweli ibaza nawe aho kubitura umuntu ntago yishyuye mituweli nuko rero badashoboye kuyishyura
none dufatiye kuri bya demokrasi muharanira none rero mwebwe mukavuga muti mwishyirahamwe ryanyu mukavuga muti abaturage barabihatiwe ntabwo aribo bigiriye umutima wo gukora biriya hanyuma ntibabahana umwanya wo gusobanukirwa ibyo barimo none z'ubwingaruka n'izi
ingaruka cyangwa se bizagenda gute nicyo cyane cyane tuba turimo kureba ibyo aribyo byose impamvu leta y'u Rwanda iriho ni ukubera cyane cyambere impamvu babasha no kwishyura n'imishahara y'abantu bakoresha ni amafaranga y'imfashanyo ava mu bihugu bitandukanye rero ngirango iyo urebye ko abanyamerika batishimiye ibyo yakoze byo kuzategeka yindi myaka igera kuri 17 European Union ishyirahamwe ry'Uburayi naryo niko ryabibonye baramuje Ubwongereza nabo baramujije abo bose nibo batanga amafaranga yo kugira ngo leta ishobore gukora hanyuma aho tugeze ubu ngubu no buryo twumvikana nabo kuko ibyo byose bivuga kubera ukuntu twabagezeho ukuntu tumaze kubaha ibyerekana ko ibyo tuvuga biri mu Rwanda cyangwa ukuntu leta y'u Rwanda bivuga atari byo hari intambwe imaze guterwa mu buryo bwo gusobanura ikibazo kiri mu Rwanda wenda twirengagije nibyabanje byo kwica abantu no kubabuzaho no kubafungira ubusa ibintu nk'ibyo hari ikibazo cy'uko ibihugu by'Iburayi bakekaga yuko kuko ibyo Kagame babwira ari byo ariko tumaze kubaha evidence zishoboka ibimenyetso bigaragaza yuko history bumva iri mu Rwanda success iterambere n'ibindi byose atari byo niyo nzira tugomba gukomeza tugakurikira
none urumukaba mushaka gusobanura ko ari ayo mahanga atanga amafaranga atuma igice kimwe cy'abanyarwanda no kuvuga bahembwa na leta babaho ayo mahanga niyo azakomeza gushyira imbaraga ku butegetsi bavuga bati ibyo mukora muri demokarasi z'ibyo
amahanga afite uburyo bwinshi yabikemuramo tutarebye urundi ruhande kuko wenda Kagame nago vuba hanga hazemera kwicana nabumva bafite ibitekerezo bitandukanye nibye abo rero turimo kuvuga nuko aribo bamufite bamushoboresha gukora ibyo arimo gukora ubu ngubu mu gihe rero tumaze kubereka ibimenyetso simusiga by'ibyo ababeshya tukabereka ruswa iri mu Rwanda hejuru mu bushorishori ariko Kagame tukabereka uburyo Kagame ari ufite igihugu cyose byaba mu bucuruzi no kuba izo institutions zose za leta ari wuzikoresha Napoli rimo kuba yemera biriya bintu so kuvuga ngo nibitekerezo byabo ariko nuko babazi ngo barapfa ni batabikora justice iri mu Rwanda ubutabera urabona ukuntu biba bimeze bareba gufunga general uvuga ngo nakurikiranye urubanza rwa Rusaga rero bamuziza yuko ngo afite abantu bafite ibyo bapfana muri
ariko ibyo nibyo yivugiye ntabwo ari byo bamuziza kumugaragara
uyu ntabwo yabyivugiye nibyo nizo cyageze bamutanze
ibyo birego bamutanze
ni ibirego bari bamusomeye hanyuma noneho nabamushinjaga ibyo bavuze aho babwira atari ko namwe mufite bene wanyu bari muri RNC
mwebwe munshinja
mwebwe munshinja
none se ubwo ngubwo murashaka kuvuga yuko Perezida Kagame nabo bakorana bafite imbaraga cyane kurusha abo baturage bonyiri demokrasi bo demokrasi
demokrasi ubundi ikibazo no kuvuga ngo ibyo leta igivuga ngo hari ibihugu bitagira zamanda ibyo ntacyo bitwaye ikibazo turavuga ngo society y'abanyarwanda bo ifite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nkuko babyumva cyangwa barakoreshwa n'iterabwoba Kagame n'agatsiko babashyizeho
icyo nicyo kivuga se kinyine aho ngaho
ibyo nibyo turimo gusobanurira abaterankunga
n'abanyarwanda se abanyarwanda banyirubwite reka tubare ko twibandaho kuberako nibo nyiri demokrasi bakanabivuga abategetsi bati none se amahanga yatubwira iki nimba abanyarwanda aribo bashaka ko dukomeza gukora ibingibi kugira ngo urwanda rukomeze rutere imbere
ariko abanyarwanda bo barabize kuko abatora nibo turimo kuvuga ko babateye ubwoba kandi niyo muganire nyuma y'amatora barabikubwira barakubwira bati utabikoze ubwo nyine biba birangiye urabyumva abanyarwanda bo bamaze igihe muri iyo situation abanyarwanda bafite bino bafungiye ubusa abanyarwanda bafite no bamaze kwicwa abanyarwanda bafite no bahunze igihugu benshi nta hantu abanyarwanda tubasanga ku isi uyu munsi
none se iyo muvuga demokrasi akakanya mu Rwanda mwebwe mwishyirahamwe ryanyu
democracy in Rwanda now
yeah democracy in Rwanda now ubwo ngo bw'abanyarwanda banyiri demokrasi nyine mukorana mute mubakangurira mute ese mujya mubabwira muti nyamara mwibeshya hangaha cyangwa se nabo bakababwira bati namwe muri ibeshya ibyo tubona ntabwo ariko mubibona mujya muganira n'abanyarwanda bari mu gihugu imbere
abanyarwanda bari mu gihugu imbere turaganira cyane ariko mu nshingano zimwe dufite cyangwa principe amahame amwe dufite muri democracy in Rwanda now dufitemo inshingano zo gukangurira n'abanyapolitike aya mashyaka yose atandukanye yaba yari hanze ayari indani yo nagavuga nta nubwo bafite ubwo burenganzira bwo kuvugana n'abantu nkatwe kuko barabwira bati kuvugana na kanaka ni icyaha urajya mu rukiko kandi uzagwa muri gereza ariko dukorana n'amashyaka ya opposition cyangwa ari mu Rwanda yabishoboye yumva adafite ubwoba
ariko mwebwe ntabwo muri ishyaka
twe ntabwo turi ishyaka ntabwo turi ishyaka rya politiki na butegetsi twibonamo cyangwa kuvuga ngo ejo nejo ubundi nuhagira uhinduka ngo twebwe mu ishyirahamwe ryacu hazavamo umuntu w'ikintu runaka muri leta ntabwo ariko bimeze ariko mu nshingano zacu zimwe ni ukugira ngo aya mashyaka yose yaba ya opposition cyangwa ari Kigali abe yagana inzira ya demokarasi kuko u Rwanda rumaze igihe kirekire kuva igihe cya independence ntabwo bari babonaho demokarasi isanzwe ni dictators bahora baza
batekeje igitugu
batekeje igitugu umwasimbura undi amateka y'uru ikindi kintu turwano cyane amateka y'u Rwanda kuko buri muntu yandika uko abyumva buri president je n'ishyaka bandika amateka y'u Rwanda nkuko babyumva niyo wumvisha abantu bavugira leta cyangwa se RPF basa nkaho bibaza ko u Rwanda rwatangiye mu myaka 21 irangiye
bwana higira umuvuze RPF ishyaka cyangwa se umuryango FPR inkotanyi niryo rifite ubutegetsi mu Rwanda bakavuga yuko ari ryo moteri ya guverinoma naryo se mujya muganira mukavuga muti muharanira amatwara ya demokrasi dore uko bigenda mujya muganira nabo
ntago bishoboka kubera yuko nta niriboho
kandi ritegeka
ntubije ntago ariko bimeze burya mu Rwanda buri muntu RPF waba uri muri PSD waba uri muri Green Party waba uri hehe eventually uri muri RPF kuko iyo basanze utarimo ibikubaho ni nk'ibyabaye kuri Ingabire
Victoria Ngabe byasubiye muri mbere ndese twese twabagamo byanditse mu itegeko nshinga ngo
naho bitandukanye
wese ntukivuka ni naho ni ntukiri mu nda
nibwo buzima bwonyine buhari mu Rwanda
nubwo bitanditse
nubwo bitanditse erega niyo mpamvu nariyo niyo mpamvu nakiri mu Rwanda cyaka wa PF kuko nagari byo narwaniriye ntago narwanye kugira ngo twongere dutandukanye abanyarwanda twongere tubona twohereza abanyarwanda mu buhunzi
hagataho twibutse abatwumva yuko Robert Higiro yari major mu ngabo z'igihugu zavuye mu gice cyavuye mu ishyamba cya RPF yari azibyo rero avuga nyine byerekeranye no kurwanirira amatwara runaka komeza
ntago aribyo twarwaniriye bire ntago aribyo ngiye narwaniriye nako Kagame namutora n'uyu munsi yamumaje ndamutsemo ari nubwo batatwemerera gutora kuko ibyo twakekaga ko bitagenda neza igihe cya Habyarimana birimo wenda no kuba twaraheze hanze wenda nabyo ari kubikemura twaraje haba umuntu witwa Kagame ahayijyaka ibyo twarwaniye abyitirira umuntu ubu ngubu Rwanda ni Kagame urabyumva ibyo rero naho bihuriye n'ibyo abantu bapfiriye ibyo naho bihuriye naho ari genocide tuvuga ari masakari z'abahutu baguye hirya no hino ntagari ibyo abantu bagiriye mu ishyamba na nubwo u Rwanda rukwiriye ubuzima nk'ubw'ahandi mu bindi bihugu
demokarasi ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bugakorera abaturage
cyane
noneho tugiye mu Rwanda umunyamakuru wacu Asumuta Kaboyi yavuganye n'umuyobozi w'ikigo Transparency International Rwanda, Madame Ingabire Marie Immaculée. Icyo kigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda. Umunyamakuru Asomata Kaboyi yabanje kubaza Madame Ingabire uko mu kigo ayobora bakiye ihinduka ry'itegeko nshinga ry'u Rwanda.
Wenda nka Transparency International Rwanda nk'umuryango ntabwo twigeze tubiganiraho ngo dufate icyemezo nk'umuryango, ariko wenda nkanjye ku giti cyanjye cyangwa se n'abagenzi banjye tubiganiraho tukabyakira nk'icyifuzo n'icyemezo cy'abaturage, nta nubwo twabitinzeho.
Mwari muvuze ko nta kintu nk'umuryango mwari mwabivugaho ngo mubigireho ijambo rimwe, ariko noneho twari tuvuze no ku giti cyawe, noneho nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umuyobozi wa Transparency International Rwanda, ku giti cyawe wowe wabifashe gute?
Ntabwo byankangaje cyane, nabonaga giye ariko bizagenda. Icyabanje kuntangaza ngasa wenda n'uwikanze gato, ni igihe nabonaga abanyarwanda bandika impapuro bazijyana mu nteko ishinga amategeko basaba ko inteko ishinga amategeko yavugurura itegeko nshinga. Hariya niho nabaye nk'uwikanze, kuko sinabitekerezaga, nta nubwo nari nzi ko abanyarwanda n'ingingo ziri mu itegeko nshinga bazizi cyangwa n'izishobora guhinduka n'uburyo zahinduka babizi. Hanyuma mbonye miliyoni hafi enye kuhesha 700,000 n'ibindi babisabye, uwareba abanyarwanda bageze ku myaka yo gutora uko bangana, mpita mbona ko bizemerwa.
Noneho Perezida Kagame rero aranayemeye nawe ati uko mwabinsabye nanjye nemeye icyo mwasabye, ibyo byo mubifata gute?
Sigewe sinumvaga ko ashobora no kubyanga. Biraruhije kuba uri umuyobozi ngo abantu bagusaba ibintu bangana kuriya kandi bavuga impamvu, jyewe rwose numvaga ari bubyemere, kuko nanjye iyo nza kubawe nari kubyemera.
Nuko mubivuze muti nanjye mbaye nkawe nari kubyemera, ariko abanenga politiki y'u Rwanda bavuga ko icyemezo cya Perezida Kagame atari cyo kinigira demokarasi, ndetse rimwe na rimwe bakomeza bakavuga bati kizasubiza u Rwanda nko mu bihe twaciyemo za 1991. Icyo kintu wowe ukivuga iki?
Jyewe ntabwo mbyemera ntyo. Ababinenga ni ibice bibiri. Umunyarwanda nka Democratic Green Party n'abandi banyarwanda ku giti cyabo babinenze, abo ndemeranya nabo 100%. Ni uburenganzira bwabo, niko babyumva kandi bemerewe no kubyumva batyo, nta nubwo abanyarwanda twese rega tugomba gutekereza kimwe. Gusa ntabwo bashoboye kugira abantu benshi babyanga. Abanyamahanga bo rero mbizana mu kindi kibazo. Kuki bumva bizagenda bityo ko hari ibihugu byinshi byahinduye itegeko nshinga ntibigende bityo? Hari n'ibihugu by'i Burayi bitanagiramwo ibyo, usarebe nko mu Budage, nko mu Bwongereza, nta mpande uzasanga. None se kuki bumva bigomba kumera uko bo babyumva? Ngira ngo buriya njye bivuze demokarasi bintera urujijo gato. Urujijo bintera ni uko umwanya umwe iyo bakubwira demokarasi, kandi abanyamahanga nyine cyane cyane abazungu barakubwira bati n'ibyifuzo by'abaturage, hanyuma uyu munsi abanyarwanda bati turashaka ku itegeko nshinga rivugururwa Perezida Kagame akagaruka, bati yo si demokarasi. Ntumva rero mbuze banshyira mu gihirahiro, niho binduhiriza. Ariko umunyarwanda utarabyemeraga ndemeranya nawe n'uburenganzira bwe. Narangiza gusa uyu munsi nkamubwira nti demokarasi nyine ni ukwemera icyavuye mu bushake bwa benshi, nge nuko mbyemera.
Hariho n'abahera aho bakavuga bati Perezida Kagame muzi ko yagiyeho muri 2000 mu gihe cy'inziba cyuho, 2017 azaba amaze imyaka 17, hanyuma y'imyaka 17 hari ya myaka 7 n'ubundi iri muri constitution ubwo ni 24, wenda bakavuga bati nyongera gakora iri 5, 3, 4, bati ibingibi bye ntaho bitaniye n'ubwami, byo bimeze gute? Hari ababivuga gutyo cyane cyane abavuga abanyarwanda, abanyapolitiki baba hanze batavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
N'uburenganzira bwabo bwo kubivuga gutyo no kubibona gutyo. Ariko bibagirwa ku bwami, uwabaga umwami batubwiraga ko yabaga yavukanye imbuto, nta n'uwamutoraga, nta n'uwa rufite ijambo. Nanjye ingoma ya cyami ntabwo nayimenye, ariko uko tubizi uko amateka bitubwira, wabaga ari umuryango umwe. Noneho mu bana b'uwo wari umwami bavutse, hakaba uwo bavuga ngo yavukanye imbuto, ndibuka ko negeze kubaza kera nkiri umwana imbuto niki umwami avukana barambira ngo nishaka unyine nange nkumva ko avuka afite ishaka mu ntoki ngira ngo rero kuri Perezida Kagame siko bimeze kuko urumva haba habayemo amatora kumbwira ngo iyo myaka 7 kuba Perezida Kagame yaremeye ko aziyamamaza ubu bwo wenda ndebye ababisabye uko bangana navuga ngo azatorwa ariko ndashobora kuza nundi ubabwira ibindi birenze ibyo ko ikintu tugomba kwemera ubu abanyarwanda bavuye ku bindi byose basigaye bareba ibikorwa basigaye bareba programu bazaniye nta nubwo bagishaka kuvuga ngo nzaguha bo barashaka naguhaye cyangwa se wampaye rero wende iyi myaka 7 itahayo ndumva bazamutora ariko irangiye ashobora kuba undi byabemereye atabibagejeje akaza undi nawe ubemerera ko azabakorera n'iby'ikirenga akaba ariwe bahitamo sinzi impamvu babitwara ikindi niba yaremeye ubu kwenda nyuma y'imyaka 7 nawe azabavuga ataho numvaga aho nari mfite inyota yo kugeza abanyarwanda nahabagejeje cyangwa se sinahabagejeje kandi biragaragara ko n'ubundi ntazahabageza reka ndeke n'undagerageze erega byo biranumvikana baramutse bashimye biri mu Rwanda nta mpamvu yabo yo kuba muri opposition yabikiriho kuko niba ushimye ikintu ntabwo ukirwanya ahubwo uragishyigikira abanyepolitike cyane cyane kibazo njyangirana nuko mbona abanyarwanda benshi apfa kugira hanze agahita b'umunyepolitike aho yanayikoreye hakakuyobera ariko ni ngombwa ko avuga ko hari ibitagenda ni ngombwa ko igikozwe cyose avuga ko ari kibi kugira ngo agaragaze ko we hari akarusho yazana niko bigenda burya n'abagore babake babasangiye umugabo umwe ntabwo uzumva hari ukubwira ko mukeba waberewe yarimbye yambaye neza cyangwa ko ateka neza cyangwa ko ari mwiza cyangwa ko agira isuku buri gihe ahora ashaka ikintu kibigaragaza nabi ibyo rero ntabwo bitangaje gusa hari nk'ibintu umva bavuga ukumva birana wenda biragutangaje bikaguhuza no kuba wakora politiki
ni ukuvuga ngo abangaba banenga ku politiki y'u Rwanda imwe na imwe ahubwo hari ibyo banenga bakibagirwa ahubwo ibyo bakabaye bavuga
bareka ahubwo ibiriho binafatika abana bakabaye bavuga bo gusa bagafata ibintu byose muri rusange bakabigira zero bagafatanya kuba perezida wa repubulika bakamugira nk'ari we system erega burya perezida wa repubulika ntabwo ari we system njyewe sinjya ndeba n'umuntu burya muri kamere yanjye ntabwo nshobora nimba dufate nk'urugero mbaye mfite ibyo ntumvikanaho na VOA muri linye editoriale yacu ntabwo nabibaza sumuta nta nubwo nabibaza na chief editor kuko nawe yabyinjiye munsi we wayishyizeho rero nicyo gihe mbasha kugira ngo tubanze turebe muri rusange kandi iyo ujya kunenga ibintu emera n'ibyakozwe wemerekame ko ari ibikorwa kuko uru Rwanda ruriho kandi ntabwo ari rwo rubayeho nabi mu bihugu byose binadukikije nibyo duturanye ntabwo rero wambwira ngo uru Rwanda rwavuye mu busa kuko rwavuye mu busa tujye tubyibuka buriya nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi uru Rwanda rwari rwarasenyutse burundu twese turabizi twararubibonye ukabona uyu munsi ruhagaze gutya ntabwo umuntu akwiye kubavuga ngo nta kigenda muri iki gihugu gusa icyo dukwiye kuvuga twiye kuvuga ngo hari byakozwe byiza cyane bikinakorwa hari imbaraga nyinshi cyane zabigenda ariko inzira iracyari ndende tugomba kutirara byo hari rwose ibintu nanjye nemera ko bikwiye kunengwa ahubwo icyo twakabaye tunenga ntugushyireho programu ntukurikirane imishyirire yayo mu bikorwa ukavuga ngo okay abanyarwanda bakwiye kubyara bashobora kurera uwo ushobora kurera se numeza ati mubwire ibikenewe kurera umwana ibyo ari mubwire ko ari uw'igihugu gishoboye kurera ahubwo na mbere ye ku giti cye wakabaye unenga kuba malaria yagarutse mu Rwanda yagarutse kubera iki kubundi twari twayihaje rwose turi mu bihugu byahije malaria ngo kuko waje inzitiramubu zidateye umuti uwo wazakiriye ninde kuba ari bishyize ziteye umuti uwo wazakiriye ninde ntawe ndumva wabibajijwe kugeza uyu munsi ngo bamubaze bati ziriya nzitiramibu wazakiriye ute wagiye kuziha abaturage uzi ko zifite ubuziranenge bungana bute njye nibyo mbashaka kubanenga aho kwicara ukanenga ibintu gusa kuko ushaka kunenga ndabisuzugura
nshuti mwese mwatwumvaga uyu munsi namwe kandi ndabararitse ndabatumiye muzatugezeho ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga na manda ya gatatu mu Rwanda ni ikibazo tuzaganiraho kenshi mu biganiro byacu bitaha. Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugire ibihe byiza.